sijanjabe yafuka kirwadde ndaba kinzita kino kimalawo bandetero musawo yanyongera nstiria olumama natyamu ngawulira njogera linnya lya Saloni we musawo wange manye kinnuma yamwozi janjabe yafuka kirwadde ndaba kinzita kino kimalawo.
I'm really mad because of you. Then I'm sirwala, shaloni kwagala.
Chino sija chikweka, zebazala nepuba. Awenyagala, awendaba mugamba kunyika nwana. Obaba kuzabubi, awonange simanyi. Kasabe katonda kukumire Isharoni omwana wabandi.
Omwana wabandi. I'm really mad because of you. Zena kusiru wala tendo kwa gala. I'm really mad because of you. Zena kusiru wala Isharoni kwa gala. Evi gambo viri Yasikirizo kwa kala Zina cheu Enalisuwiro kukuma Wali mkakamka Goyogeza dembe Wagena natunulira Na wamwenyeza Tinasula dalutendo Masikango verira Kansabe katonda kukumire Shalonyo mwana wabandi. Shalom ni kwagala.